yande joy no wittori min ta chapan tati studio kalangu habaruji e fulfulde hande ni habaruji fulfulde hala nyalande ittane lele duniyar do fi ko darto leyti e hore mudum horejo fedde sukabe ummatore durunanobe gam batte on fawarjo ladde jayeso en nanan do lekki baruji non ni fawarjo ndu kono region mo tawa kan ko nan tawda sadar mar fi le ko darto duyoje de enda en nanan no dum wada der region enda mo tawa yawtare mo pinne studio kalangu haltana hala fawarjo nyaw ko coronavirus dum woni ko waddi far gacce kanyen faddagal golle hokkobe habaruji yolbinene wada golle mun haniri dodu ko en nanan horejo kono fawarjo RSF kan wono fedde hokkobe habaruji duniyaru ko halto do maji ko djagnal e mon Ousmane Amadou djanganta habaruji fulfulde ko puddirte ndoni woni go fugi nanda hono hippiter godon wodi ko wadi le hoggo himbe ferawaybe kanyen e gubbe no kujje mudu en tawabe toyte kablewa region mo difa don du kondani hon himbe enda kenya won ko be kipita fa jamma jengi be biitu konda warbe hippitibe na gada hon himbe joyon miijetebe latto hon himbe boko haram no enda latibe ngardi e kaborde bonde be dilidina jati e tato himbe taab der no kurne enda ciagal mudun e dilundu en nadi da mabbe yeyi sotto kenke ngarti goto okay be jati e mudun wakati mo kaltewo enda hande nde enda ni woni hon faari yom batu nyalande chapande joy go berde e do fi ko darto faande leydi don du golla mudum hon faawar jondu kon le kero duniyaru fu wi ama leydi heba kandu yite faawoda dum waddi ko faande government leydi Niger kany himbe golloobe do fi ko darto kulle den enda kaydu kon non dari ga nyalande enan tabintine wurne faawoda dum du ko waddi faande ni fedde sukab ummatore darnibe hono ladde je jaye kaydu kon ngadi batuji do majum horejo mabbe sani ayuba wiete nan ko halni rahilatu sumana edo fi ko be golli e majju
minen ko min gada tanni woni yilaru firta ko e himbe miden gadana cukabe ummatore e rewbe du ekkintinoje ko watta gese e ladde de bati be bawo wurniti nukuje de dum naforode dubi didini ko miden tawa der gollal gal enda amma do leydi Niger durwo go enden ni no mauni no burni du ga idum he yamude deni dum singata labi deme kesigon jadoji wonji tagol bakaji gan durwi didde rafike jara yamridu do der leydi Niger no hani du fa hande himbe kebato dema nokku fu der redu leydi Niger ko heedi hikka der durwo goni woni ko Joe Biden ardido leydi États-Unis watti dane ko watta hawrina wadi har ko darata filla wonjitagol bakaji unduni no holla fa hande gartol leydi États-Unis der durwo ko darata filla wonjitagol bakaji
nani ala akama kan wono no fedde no latinde nokku no latido kany woni ko hawji filla ko darton etol kenuli kanyum e ndiyele e yaadu yeso be ngadi battu godon do fi ko wete e clip gam batte kanyum no enda dum wadi dum golla dum du ko nado gallu nyemey won ko be ngoni be ngada golla gal hebbe balla hono gallurde enda hisa wulu wuloji latidi no wada chatale sanne yaade e yaadu yeso no hada yaadu yeso du ko nan wadde yorno fawar joni be jewirdum e dum taadu ko nan bonan ko waddata filla ko darto arzu kuji himbe senveket nanon Andre Kamaga lati ka won docteur Akamat leydi Niger do ko hani Asuman Shina
d'après les rapports globaux
tiagal taykaaki golle gadaado dubu junaaji didi e jowarde dubu junaaji didi e sappo e joy bonondaaji milioji keme didi e chapande nay kan woni ko wadi ko nimbe ujunaaji keme jeddo kammaayi der mum alla wonji tagol bakaaji gondo no beedoro yeso o jawdi ko jeteedo nyamaande ko hebanta dum mo saladun no don duuda dum du no wodi chadaale ko waddata harto beedagol jamaaare don e yaadu yeso mburdan nimbe do nder nyame wulare wande der dubu junaadi di e sappo saba nake basi mawdo nder nokkuje kewde gam hebande o fi mosala do ko yawi do ballaga fedde Belgique singi nokku tabaruji hatte do wonji tagol bakaji din gam hebande yaadu yeso galluje de
non ne hande de nogede lewru avril leede kewde duniyaru wadi batu hono faande ko darto sukabe rewbe nata kanyum du ko ne filla ko darta kulle jaman goltirte do filla kokol kabaru do leydi Niger do kambe sukabe rewbe enda be kewi sanne latibe ngombe fi on endal no weldumbe du ko na sanne seme ketno nanon biete do Latifa Yari latido kanyum on woni goto e hore mabbe o latido ko wete Miss Get Africa ko hani Olivier Asokba video fi odo
ɗo wawi wiide surbaɓe rewɓe no wodi baka nder fi gollitirɗe jaman nder leydi Niger, gam no yiɗa no worɓe gaddirta balla mu'en, rewɓe ɗo gadda balla mu'en ko watta jehol yeeso heɓe. Ko woni nder hakkilloji himɓe itte hano ɓangere worɓe he rewɓe e jonde himɓe e ko nandini, no woɗi sanne ɓe gadda ɓeydari maɓɓe, gam surbaɓe rewɓe no tawra e nyenyal ko wawta waɗi kamɓe do ɓe kolla nyenyal dow laawol golɗum.
Nanni janngude Qur'aana no yamira sanne e dow alsilaame wakkati Allah fuu, fudu kono ele lewru sumaydu ɗum ɓuri waɗude baraji dow majji sen ɗo janngi. Nanne ɗum waddi ko fa hannde ni jannde nde duu wi'ama se neɗɗo wawa janngude arabiya o se françire heɓi wawi no wawi janngude fuu heppata baraji muɗum, yorno oustaz Haladou Yahya Modibo Mbadio toɗo haalnude bandi min Hawa Ousmane.
Le mois de Ramadan
lewru sumayere no lewru noon ndu Qur'aana janngete, ngam nder mayru noon woni ko Qur'aana jippina. Ndenne jannde Qur'aana no wooɗi, ngam no woodi nafakkaaji mawɗi. Ammaa ko ɓuri waɗde ni woni Qur'aana janngire nder hakkillo e dow laabi tefugol anndal, ngam nilaaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam wi'i har feere fuu no woodi maana muɗum ko wiita. Ko ɓuri waɗde du woni ekkitaade no Qur'aana janngirte. Allah e bawɗe mum no waawi yoɓude joomum hano gooduɗo caɗaale farjande, noon ni no waawi heɓude baraaje muɗum. Ndenne neɗɗo nde no yiɗi heɓude baraaje no waawi janngirde Qur'aana e ɗengal faransiire, Allah e hinne mum no waawi yoɓude joomum baraaje e golle ko waɗi ɗo.
Lewru sumayeru ni gonɗen fa hannde no woodi ɗen anndi ɗo leydi Niger, hikka ɗum forrayna e wolo wolo sanne. Ɗum saabi himɓe hewno waɗa ñamduji mum e njaruji muɗum ko ittete ɓiɓɓe leɗɗe e ko nanndi e muɗum. Kanon woni wi'ama himɓe hewɓe Allah e ɗonka no heewa e mumen sanne wakkati yarngo nde ndiyan joomumen ɓuri yarde dow diina ñaamugol ñamduuji. Rafi ñamduuji ɗi kono no woodi ko wawi waddande ɓi adama e ɓanndu muɗum, yorno docteur Hara Koye annduɗo sanne e dow fii ko ndarto hono fawarji ñamduuji ɓiɓɓe adama haaliri. Rahilatu Soumana.
Les personnes qui ont du mal à
himɓe ɓe mbawa ñaami goɗɗum feere gom ko hana ndiyam say jus. Iri himɓe ɓe enden ni kulle gom no mbawi jacci nder ƴiƴam ɓalli maɓɓe. Jarɗe ndiyam e diyele gaɗiraɗe ɓiɓɓe leɗɗe, ndiyam e sukkar kan tan ɓeydanta ɓandu neɗɗo. Sukkar duude ɗuuɗi no wadda neɗɗo waɗa ɓandu. Ñaw ɓerne misali diabet naabi en ñaw sukkar e ko nandi titta. No waɗo du fa hannden ɗum ɓuyta ƴiƴam ɓandu neɗɗo. Ngam heɓude mosola saɗornam himɓe ɓe iɓe mbawi gaɗi bete bete pompita bita ɓe ñamanaɓe jara. Ndenne kulle tawaɗe nder iri ñamduji ɗi enda balliran mosola saɗornam ɓalli maɓɓe
heɓa.
Gouvernement leydi Niger ni hoƴi laawol wadde hono wiɗagol goɗon dow fii ko ndarto ɓeynugol kañum e cukaloy laati koyno maayo illuyotaki duuɓi joyi. Ɗum ndu konda ngam batte Allah e gomnati o heɓa fawar jondu konda ni no hoƴirto laabi gongaji e dow fiiji ko tawte ɗum endan. Ɗum ndu fa hannde himɓe wonɓe no waɗa hono wiɗagol ngol hannde nde eɓe tawa Agadez illu altinere en. Nani ko fa hannde mbiyeteɗo Tasiw Aboubacar Latir hoorejo jahangal ngal enda haalni Anice Karim.
Cette enquête c'est faire en sorte
widago gol tawa kena e wadde tindi ndi min gatta e ko hepte nder mu dundu tawe wodi dallabi tokkete den seni di mbodayi gomnanti hepta hojude laabi lobbi. Ndane dun tawa kena wadde tindi non gol jamde bibbe wuro lawol gollidol nata ko min keba laabi lobbi tokketeedi di min kokkata gomnanti e hojude laabi lobbi kambe pelle mballoje. Niger heba laabi lobbi kojeteedi bibbe wuro be dun jewte dun woni rewɓe e gori raaɓe mum woɓɓe. Ɗum waɗi komin koƴƴi waɗoɓe widagol capanɗe jeegom e jeegom, nder maɓɓe du rewɓe capanɗe joyo woodi, ngam yeruno mbirunomi o rewɓe ɓuri waɗanede ƴamɗe dow majjum.
Waɗi ñalaɗi ni endan ko duyoje fii muɗum yi'a e nder région endan mo tawa, jonka mbiyen le commune mo tawa jaati woni ko ɗum woni ko ɗum yi'a. Ɗum saabini fawar joni horeɓe cellal taɓe to enda ɓe puɗɗi waɗande himɓe pesogal ko hisinto himɓe duyoje ɗen enda nogay ɗi lewru avril hantoa nogay e jeɗɗi lewru ndu e hoore muɗum. Nonni faare joni sei mbiya kettino nanon mbiyeteɗo mada Halilou Areysalatu kam woni koko habaruji loctorore mawde wonde le commune mo tawa ko haalni Awsoko Abdoulaye Bandimi.
nder commune tawa min keɓi satarma nyaw duwoji lokotoroje jeenayi tawa nder commune on nder majji ɗi fuu heɓama gonduɓe nyawgu min keɓi balla to fedde MFS ɓe nanganamin ngam min gaɗana sukaɓe tuugal min gaɗantana balɗe jeego o iɗum waɗe sukaɓe ɓe lebbi jeego o faa duuɓi sappo e nayi kan waɗante tuugal ngal minen giɗi he himɓe ɓe burto ɓe gadda sukaɓe maɓɓe ngam hana himɓe ne yiloto ɓaade warde ɓaade nokkure worre ni jotte jowuroɓen min kawriɓe ngam neɗɗo darano hoore mum ngam hisa nyawu denne hana sayi de nyawgun nangi neɗɗo nden ko kural ngal waɗe ba janɗuɗo no wawa wari wa'ene tuugal ngal kural ngal do kural noon ko hisata nyaw duwoje tampire suka no dow balbe min fuu inna noon na baaba
kama ahi kama ahiya
nonni kalasiji tati gaɗaraɗi huuɗo kañum woni ko huɓɓi kañum e taaɓe ko sukaɓe joɗorto eko janguirto e kullantareje kewɗe ɗum du kondanni wonno ngulu gaɗungu keña alarbar nde endan ni yande jeegom fajiri to l'école hono inditoraɗo ɗan bougoi to enen tanu to région mo zender kanon woni wiyama neɗɗo feƴi goto ma yeah e majjo allah e bawɗe muɗum nonni fa hande mbiyeteɗo Mansour Mallan Lawali hono cawirteɗo mawɗo dow filla jande to enen tanu ɗiɗaɓo dow callal o haalni Moukhtar Hamadou no ɗum waɗiri
mi wiɗaki no ɗon waɗe min bawta hokki on habaru laɓɗo dow ko watti hiite gen minen andini ko kenga far yande jeetati subana hoorejo janguirdeɗen andini kam ko hiite ummake nder janguirdeɗen to wakkati goto min gattililaaɓe hooreɓe kawjiɓe e fi jandeji e ardiɓe gum ɓe kolli ngulo goo fuɗɗana yande jeego o fajiri fadde ba sukaɓe garta école to fuu geñifama kala suuji huɗo tati kam buli muji sappo e tati kayeji étole jande capanɗe tati e jeego o e alluje mawɗe ko janguirte tati dey lamɗo yettama ngam yonki ƴuway komin ñagoto ni woni goduɓe bawɗe walla iri mum waɗino lewru janvier wittino nder janguirde worre den denne saroɓeɓen comi minen kaaja balla
yewtere men pinna hannde ni haaltana haala RSF kam wonno hono hokkoɓe habaruɓe duniyaru fedde muɗum mawnde enɗan wurtini hono gollal ko golli ko duminande e noga e goho dow fii ko darto yolminande hokkoɓe habaruji gaɗa golleji mum e nder leyɗe duniyaru leydi Niger wona capanɗe joyyi e jeenayyi dow leyɗe hemre e capanɗe tati ko hisabu o waɗa ɗum du kono si ƴewama yeruno rawane ni enɗa leydi Niger yatiri gaɗa nokkuji ɗiɗi arno projet latiɗo kañum won dow inde RSF leyɗe duniyaru ele afrique ɗo endan ni o wi jaati fille coronavirus o enɗa kandu konda wonko ɓeydi e dow fille ko darto yolminande himɓe hokka habaruji ɓe enɗa tarnal fude ahmed landimo ko o firtini ɗum ɗum
hokkoɓe habaruɓe duniya mburtini gollal dow fi yolbinalngol hokkoɓe habaruji gaɗa golle mumen ko duuɓi ujunayyi ɗiɗi e nogayi e goho tawama leydi Niger soƴƴitorake caggal dow majjum ko ɗum waddani leydi Niger soƴƴitagol ngol
leydi Niger nder ƴewtinaki gaɗaki ki enɗan ni soƴƴerake gaɗa leyɗe ɗiɗi du naati yeeso leydi Niger kodi heɓi nokkure woygu e jeena ɓere de dalila ko saabi coƴƴeraki gaɗa kidu ni woni rawani nder lebbi bittiɗi ɗi enɗen kokkoɓe habaru leydi Niger gom jukkama woɓɓe maɓɓe uddama e fudu tawi ko toɓe noon kokka habaru
no woodi hunde ko ƴewta leydi Niger fa noon fuu kam woni nyaw coronavirus laatiɗo waddani caɗale hokkoɓe habaruji nyawngu no wawi tawede nder ko sabani leydi Niger soƴƴitagol caggal ngol na
leydi Niger kokkoɓe habaru mumen bawa kisi saɗoromaji ɗi kokkoɓe habaru leyɗe yasin gonno gui'a har ko darata filla ni kokkol habaru dow nyawgu enden amma de en daari ni ko waɗi nder leyɗe afrique e enden ni dow filla nyawgu e raɓu mum min gui'ay fuu saɗorna mawɗan gom ɗan heɓa ɗo leydi Niger ko foti nder leyɗe afrique e enden leydi Niger himɓe mum habaruji keƴorɗi dow nyawgu kanni woni ɓe gala denne filla nyawgu enden e habaruji mum bawa limtede nder ko saabi coƴƴeraki gaɗa leydi Niger di
haalan min noy nyaw coronavirus o memiri harto yolbinalngol hokkoɓe habaruji gaɗa golle mum ɗo
filla nyawgu enden e raɓu mum habaruji gonaɗi no kokke dow maggu eɗen mbawi wi'ude ko nyawgu enden ni ɓeydi sembe saɗoromaji himɓe nder leyɗe duniyaru gu ɓeydi du fa hannden sembe ko torra kokkoɓe habaru misali ɗo enden ni nder leyɗe afrique ni ɗum waɗi hitane ni hannden caka lewru mars e mai nder leyɗe afrique gomni min gi'i kile ɗiɗi fa tati to kokkoɓe habaru no tefe hulƴinede dalila hokkude habaru dow nyawgu enda woɓɓe nangama udda woɓɓe du ɗum salake ɓe keɓa habaruji lobbi keƴorɗi dow maggu ndennenide en daari dalila nyawgu enden kokkoɓe habaru jolbinanaka gaɗa golle mumen nder ko yirna
eddo ɗon ko habaru mi e fulfultili semi assalamu aleykum mbalento jam waali